ice cream when it does it. It's big on me.
Danny D. Big, big.
Straight from the music house.
Remember. By the promotion. Chiyambi pano paziko Chikariye kufiga kuliefe. Ah, madari suya choke kwa wewe. Na kuti dari sana mahu ya.
Mwana ni uzama, mwana wanga. Upasa ule mubakuru, mwana wanga.
Osa tukwa na mkote, mkote kaliza ni mkote. Osa tukwa na mkuru, mkuru kaliza ni mkuru. Osa tukwa na mkote.
Download and share.